Phenomenal. No, my son, tunawasha fire.
Tell me what you want, baby, tell me what you want. Tell me what you want, baby, tell me what you want. Naomba usiri yebe, sininuni yebe. Menguli ambi wabe, ademu nakati yabe. Pala shinda kiniambia, kuhusu wewe na tabia. Tuna mapenzi ya kichina, baby. Aki fenomeno na kujani, niko kazini na waza salali. Muda mfupi na miliki gani, takubaiya mavazi ungani. Kiwa na wewe baby na jidai. Watu wacha tulali, tukiboweka na itwende dali. Siwachi walai, toto mutamu kuliko asali. Kuliko asali, kiwa na wewe wengine sitaki. Wengine sitaki.
Guru wa mbele, mwa mafuru wa mbele. Guru wa mbele, mwili wa suru wa mbele. Guru wa mbele, mwa kukuru wa mbele.
My baby, my baby, now let you go, never let you go. Na kuwaza daily, my baby, never let you go, never let you go.
Changu ni chako, baby na mimi wako. Sinza kuvao, wenda wa kunye chireho. Jiru uchafatu kuhoko mkunzi, tujende kura havanzi vatazi. Tuyende homu tuone wazazi.
Birwanda nta kupeleka, nta kupeleka. Tukiza watoto utanilele, utanilele. Chona chota kami nta kubai, nta kubai.
Usishoboke ye wenye mamali, ukini yacha nisito kubali. Takufata kila mahali, nataka tuwe kama mondi nazali. Washika jikita wame kubali, baby.
Guru wa mbele, mwa mafuru wa mbele. Guru wa mbele, mwili wa suru wa mbele. Guru wa mbele, mwa kukuru wa mbele.
My baby, my baby, now let you go, never let you go. Na kuwaza daily, my baby, never let you go, never let you go.
Guru wa mbele, mwa kukuru wa mbele. Guru wa mbele, mwili wa suru wa mbele.
Hapa kuna ubishi. Tuliwaambia